Hallelujah. Say oh, say oh, hallelujah, hallelujah. Obongi na lokuma, obongi na kemo ya ya he. Say oh yes. Nanya salanga bulamu na sina moye. Atandilanga loboko yangonu apesanga lolenge na ye. Asusula na bomutu na koko karanga iteo. Abotisanga na molimo bona koma na suka yangela. Seyo, seyo, Molimo, Beata Lisanga, Oyeleki and Zoto, Zoto is Sutukan, Ayokela Kayel, Susuto, Oyo Namuna Katia Molimo, Bisengo and Zoto, Etele Mate. Seyo mwana na nzambe, seyo obongi na lokumu, seyo obongi na nkembo, seyo 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 okomisa biso mopepe.
Hallelujah.
Zoto, Zoto, Okomisa biso,
Okomisa biso.